call cheater. And you be bastard. And you the use the kaya matter. For the boys you they cash out. Ooh, I trust him on Alyssa. Oh, deliver me later. I don't know. Say you be a shower. They see I'm for total. Trust woman again.
Love me.
Fall in love again.
Love me. Oh.
Trust woman again.
Love me.
Fall in love again.
Love me. Oh.
You know be clear, I say me I lose God. What a shame.
Nime aswa.
Duchi ya bita kama yapwa. Oh my God, nime aswa.
Nime aswa. Nime aswa. Kwa isi shampango tukapoetea. Nime aswa. Mpango tukamatechea.
Ati ni nini?
Nimeachwa.
Na uhandsome huo?
Umeachwa.
Si uko na pesa?
Nimeachwa.
Na hiyo urembo?
Umeachwa. Nimeachwa. Umeachwa. We rahisisha mpango tukapoetea. Nimeachwa. Umeachwa. We simamisha mpango tukamatechea.
Nipeka namba kako ni kukol kwa sim. Ni kuje kwa nyumba yako tu chill juicy na home. Wife alihepa kitambo wamemari sehemu. Mademo mko na mambo kumbe wote the same. Tulikutana January, tukamangana January. Before ifike February mapenzi kawa hatari. Love anasema safari, better kukua na somebody. Akufarija kili na kithi haja za mwili.
Trust woman again. Fall in love again. Trust woman again.
Love me.
Fall in love again.